passing by the beat.
Better share. Na ba some zero swagger don't. Better share with my class kid. Yeah. Cheki nikitoa kila ngoma pambe. Kizipu tanikataza nisijigambe. Nisha kamata game na jani tambe. Ndo mana nikitoa ngoma kila siku shangwe. Yani mina tobu watu kila biti. Nasonga tabila nguvu za kiki. Na nimesha jijengi ya mashabiki. Wanafuwae na chokifanya kwenye muziki. Kila kona pedeshe chata. Kutaki fujo pedeshe wasta. Kwenye kuchana pedeshe master. Yani na wakimia kama pedeshe pasta.
Uwezo mnao pedeshe umize. Mangoma kibao wenye chuki wakimbize. Waweke vikao kukicha wajulize. Ila zidi kukoma nao mpaka wenye chuki wote watulize.
Huni muda wangu na nazidi kupambana. Kila siku mangoma sichoki na pambana. Huni muda wangu na nazidi kupambana. Kila siku mangoma sichoki na pambana. Na 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 na. Hata mshindani na miamto shinda. Na 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 na. Mwizi kanifanya niwe bingwa. Kuwa gunzo mitani. Kwa jisi na vemudu ifani. Naweka kwa Mungu imani. Azidi kunijaza nguvu vitani. Nafanya muziki na piga job. Na pia bado na miliki blog. Pedeshetv.com. Kiwa na kazi yako weni cheki kwenye phone. Mbado kijana nafanya kazi. Nistovunyo moyo na wazugaji. Hata wakichukia kikipaji. Haisaidi nimepewa na mumbaji.
Chuki, wivu, havikwepeki. Uvumi, livu, utakweka freshi. Utakwepa maumivu, bila ya stressi. Utazila, mbivu, hukwa na kucheki.
Huni muda wangu na nazidi kupambana. Kila siku mangoma sichoki na pambana. Huni muda wangu na nazidi kupambana. Kila siku mangoma sichoki na pambana. Na 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 na. Hata mshindani na miamto shinda. Na 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 na. Mwizi kanifanya niwe bingwa.
Pede share with my class key. Pede share with my class key. Na maswaga wani.